Donna mo guli la Benji, papette a casi in vela. Anna pese la VP, sana loli mwana casa si vudika. Kuma uka matamwezi, si maloa mwana casa chute recharge. Mamu ika dipi, mwezi onse osamu sinta, yeah. Kuma akati aze malaulo, umakuocha ndi wazulo. Zako waka kuimbila wezulo, unkaye sangari ndi bota, hakuna mai.
Utabu mubonde monse mwamwe ungafune. Utabu mubasa zonse zomwe angafune. Kumaziwa loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice. Hey, loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice, yes.
Material things, chikonde chiri befizi. Ngari sama kugonda, sanga kale. Olota mumangila mpanda, uza mupeza alipanja. Uwe kaso nkuzadapwa, kanizi matele. Kuma akati aza malaulo, umakuocha ndi wazulo. Azako anka kuimbila wezulo. Yeah, yeah.
Utagumubonde monse mwamwe ungafune. Utagumubasa zonse zomwe angafune.
Kuma ziwa loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice. Yeah, loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice, yeah. Sunga mulipile, utakulupilike. Ngati ya mafuna, 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 mafuna zaonesa. Izizo marina mukulila, izizo marina mchitila. And you expect loyal in return, uzalila, uzalila. Loyal is a choice, loyal is a choice. Yeah, loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice, yeah.
Chago mubonde monse mwamwe ungafune. Utagu mubasa zonse zomwe angafune.
Kumaziwa loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice. Yeah, loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice, yeah.
From City Records.